Shanky Supplier. Don't come.
BM Records.
You must be Tishwayo. How much is Natis and Domasco Penny? Wakufuncha Funcha. Waliposkia rais walijua Tanzania. Kumbe sio. Napenda kama rais wa panya. Msitu wa vina. Wakufuncha Funcha. Wambie duniani kufa bure kusikwa na era. Wanashanga kusikia kimpombe za laki msosu wa jero. Wambie fagio la chuma tumesha uza stepa. Fagio la cherewa tumepitia chai. Wakuvunja vunja hapa raisu wa panya.
Never done.
Kinanda kimoja tu, show zimeisha. 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 Kinanda kimoja tu, show zimeisha.
Acha kibebe nafka.
Show zimeisha, 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 show zimeisha. Kuna mtu amepigwa panga, show zimeisha. Kuna mtu amepigwa jembe, show zimeisha. Kuna mtu amechukua tambo, show zimeisha. Kuna mtu amechukua mbala, show zimeisha. Show zimeisha, show zimeisha, show zimeisha. Show mpaka kisome, show zimeisha. Show zimeisha, show zimeisha. Show paradise, show zimeisha. Show zimeisha, show zimeisha, show zimeisha. 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 Show zimeisha. Show zingine, ukweli haukam. We show zingine, kweli haukam. Tua mtu amepigwa jembe. Kama gikadam nimefika kwenye show nimeona how come. Wepanya kibao walikuwa kama mia. We show ya leo kuli wameipania. Wepanya kibao nimewaona kama mia. We show ya leo kuli wameipania. Kampa na jembe mkeni ya nambis. Kaputa kishuka yule kaputa panga. Kachukua mkoba yule kachukua mbala. Yule amekula jopo yule amefunja duka. Futa mbebe meta upanya lodi futa mbis. Meta upanya lodi futa msoka. Meta upanya lodi futa mbebe. Meta upanya lodi futa mbis. Meta upanya lodi futa mbebe. Night out on your road, night out on your, night out on your, night out on your, night out on your road, night out on your, 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 night out on Alibusuri, 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 no show cheese, night out cheese, come on cheese, night out cheese, no show cheese, no show cheese, go coaches, no show cheese, go come back at the no show cheese, go coaches, no show cheese, go come back at me so no show cheese. Maskoteni wa chalika, kiss na tisa igawanyiki disas. Maskoteni wa pupu, twende hapo kishando wa kuvunja vunja. Misozo 77 unabaya. 99 msela yonko wa kuvunja vunja. Maskoteni wa Kanaria, maskoteni wa Kongware, maskoteni wa Kigogo wa Kirimbiri, maskoteni wa Majoe. Nakubali sana maskoteni wa Machini Salini, maskoteni wa Black House, maskoteni wa Chemba Squad, maskoteni wa Bumwalisia, maskoteni ya Kimulikani Chama, maskoteni wa Bankoko, maskoteni wa Kasi Mikazo, maskoteni wa Noshobodo. 99 ndo maskoteni. Maskoteni wa B13 Santana babake na Kishandu. Maskoteni wa Colombia, Sadali Pesa Maera, Darueshi Mazuna mtu wa kwanza. Maskoteni wa Geto Miwasho, Serakani. Maskoteni wa Young Zombie, maskoteni wa Paradise Chama, na masoja babake na Elieti Chaluri. 99 igewanyiki Dumandeti akili ya madawa. Maskoteni wa Kisondo, Boneso wa kufunja vunja. Tony Blair nipigie mkupanga kichwa mpaka ubongo umwagike. Yetu kauchemshe supu. 99 igewanyiki. 99 ndo maskoteni wa kivule. Maskoteni expendable chama, Santos Kitreja. Maskoteni wa jeshi la mawe. 99 igewanyiki.
Timu zangu mimi sasa, timu zangu nisizo zipinga bega kwa bega. 99 msela chuki, wakufuncha funcha. Twende hapo, 99 wakufuncha funcha. Ote raisi wapanya na wapatano. Kwa mfano, kwa mfano, mimi so mtu wa mifano, so mtu wa mandamano. Ukisikia 99 jiandae, wachupika pale. Ukisikia macho kwa macho, rinda tako lako. Msela dagwa tulali kwa mama tunakesha. 99 ipimbwe.
Mukitachi baby, never die. BM Records.